Na wapita kama Messi sio tetesi mihudunda kitenesi nikiunda hizi vesi haina dasi wala kesi vesi zao zinakunya zinanuka kakinyesi minajua paper chasing ula chases ja blessi stokezei na malatha kawa mbezi ama nini mada kesi wanaleta tu manyunyu pande hizi awanyeshi na wapeleka tu makwata kawa jeshi na mimi na tu risasi does effects money power respect na wadeshi tunakesha chem chem ya kadeshi mara natha tajifukuta mara doctor mara nesi yeah.
Ever since biggie nobody ready to die so they fly high and mingle in the sky who do you trust when you're living in hell my name is too blessed they can't even spell so when I got the thing the only thing that came out was shit shame so why niggas sing fuck competition man I am king they say knowledge is food for thought so I swallow it before I get caught
Tukiwa booth ni michano street ni michano hata bunge ni michano politicians ni michano Tukiwa booth ni michano street ni michano hata bunge ni michano politicians ni michano Keep it real.
Nobody knows my struggle, they only see the trouble. I speak the truth, they only see the trouble. I'm only 22, but my mind is 34. I keep the struggle, I see the flow. They call me sleep, I'm a cousin of death. Shout out to Lubo. Goal and health, they're merely full of breath. The Lord be with you. God bless my niggas, whatever they be.
Our ladies wanna pepper time. Paka sasa na wakegeta keke kama bereta na wasaga kakangeta paka duru kawateka doni yeni karateka parizona ma lecture niko love joini didi ama dexter fidi ama nesta na vyo roll bila pepa mini mzizi kama ngetwa Tukiwa booth ni michano street ni michano hata bunge ni michano politicians ni michano Tukiwa booth ni michano, street ni michano, hata bunge ni michano, politicians ni michano. Keep it real.